we were able to worship with multiple people from different nations coming together to praise our living Father.
Amen.
Does anyone else have a story?
I mean,
walipofika kwenye ile bahari ya Shamu, nyuma Farao na jeshi linawafuata. Wakamlilia Bwana, akaigawanya bahari. Wakavuka salama, wakavuka hadi
Tazama Farisi, tutamsifu Bwana kwani ametukomboa toka katika dhambi za hii dunia. Tazama shetani na jeshi lake, wametupwa ndani ya moto. Oh,